Ale pepa, bra. Asta pina ga. Tev. Fia ya na kacho. Kitu baba. Raifa sakanyake. Hey, bona lewe. Kumbuzi skati za. Ya bona lamda. Unkumbuzi media Sisto na chika katselu kwa Mdano sislenda Sisto na chika katselu kwa Mdano sislenda Lengo sena nifila ngapara Kinzo ya mtuwe lutando Unkumbuza umama wabandana bane Ichichi lambe mtala nalol selnane Nishiyanga nganye mkwaleko za wubong Stona chikele sfuno bubong Nanandana nyangudra Kapsel namda bie kujwa Ebona lewe Kumbuzi skati za Yabona lambda Unkumbuzi media Kakapselu kwa Mdano sislenda Sisto na chika kapselu kwa Mdano sislenda
Mdano sislenda Mdano sislenda Mdano sislenda Isto na chika She is my wife in the mtana lumdan I can't even sleep Number nine. If loving you is a crime, then I can't. Souls and the glues, when I knew I'm a car. She is my one and only.
I hope also she and the lonely. Yeah, you know my name, but just call me. My bad influence was it show me. I'm in the back of Family Goodele. Boy go kill it, have it funnily, funnily. Hey, bona lewe, kumbuzi skati za, ya bona lambda, unkumbuzi media. Sisto na chika katselu kwa, mdano sislenda. Sisto na chika katselu kwa. Mdano sislenda Yeah, bona lewe Nkumbuzi skati za Bona lambda Nkumbuzi media Sisto na chika katselu kwa
Baba, life is a canyon.